matanda baja analifunzuzika mwana wa Mulungu. Mulungu ataona tsiko la pasi uchimo wakula, anampeleka mwana afe tipulumuke. Koma lelo za jisoni kuona tsiko lalowelela, lili kukana tsono chipulumutso chake. Koma lelo za jisoni kuona tsiko lalowelela, lili kukana tsono chipulumutso chake. Chikondi cha munthu ndi chikondi cha chinyengo chomukonda munthu ali pantendele. Panthawi ya mavuto iye amamukana, ndaonera Simoni anankana Mbuye. Chikondi cha munthu ndi chikondi cha chinyengo chomukonda munthu ali pantendele. Panthawi ya mavuto iye amamuthawa, ndaonera Simoni anankana Mbuye.
Uchenjele mbale usamale ndi anthu ocheza nawo, amene akuponda pamene zili bwino zikavuta amatawa. Ndiya Simoni
Petulo,
ndi chikondi cha Mulungu chokasi chisintha.
Amakusekelela mkati mawo akukunyoza, ayudasi ndi ambiliwe tsegula meso wako.
Chikondi cha munthu ndi chikondi cha chinyengo chomukonda munthu ali pantendele. Panthawi ya mavuto iye amamukana, ndaonera Simoni anankana Mbuye. Chikondi cha munthu
ndi chikondi cha chinyengo
chomukonda munthu ali pantendele. Panthawi ya mavuto iye amamuthawa, ndaonera Simoni anankana Mbuye. Tandizeni ndizindikile adani yanga, poti painendeka Ambuye siningate. Chifukwa amabwela atavala za uzimu, koma zolinga zawo andigwetse pamaso panu. Iyai musalole kunjitseleni adani yanga, kuti azindikile ukulu wanu Mbuye. Iyai musalole kujitseleni adani yanga, kuti azindikile ukulu wanu Mbuye. Chikondi cha munthu ndi chikondi cha chinyengo chomukonda munthu ali pantendele. Panthawi ya mavuto iye amamukana, ndaonera Simoni anankana Mbuye. Chikondi cha munthu ndi chikondi cha chinyengo chomukonda munthu ali pantendele. Panthawi ya mavuto iye amamuthawa,